studio Tamani, keɗe kabaruji amin e Fulfulde.
Latare noga e nay lewru septembre jenna yamde soki do radio dane douansa miren tawa les maisons de la presse ko bomoko do jottino no do kabaruji du mor way gallo sekira bon compétitivité kanko horejo leydindo Ibrahim Boubacar Keita wattu jono hali hono kaldule kawral alanziri ngal wori wattu jono o wi tobe kewde kanyen kan ewtet yalla dido golle jan keba yemude ko yawi nokko noddirtaɗo Kulikoro pelle ɗeɗe ɓangi toon kasen ɓe noddiri koye mabɓe plateforme Kulikoro ko keña ɓe gaɗi toon majere mabɓe wattu joni ɓe mbiɓe kaja ɗati gonɗi toon ɗi moƴƴintine ɓe keɓa toon du suudu dogotororu mawdu wattu joni usine ngaji ɗan gondi hewde caggal cuuɗi Bamako ɗo nokko noddirteɗo jaago wattu joni ɓe kollitiɗo ɗum wawi waddude kutteji kewɗe fewde hono kabaru demal gongal tongal sekirab ɗi on no sembe kabaruji ɗi min joguini oɗo beetande ɗi bisimilla moɗon e heɗade politindi wiide wakkati nde mali hemtindima ko muɗum indépendance nde kanko hoorejo leydi ndo Ibrahim Boubacar Keita e halaji makko ɗo wirfitiki hono kaldal e kawral alanziri ngal wori wattu jono wi toɓɓe kewɗe kañen kani ƴewtede ƴewte yalla hono kaldal e kawral ngal hani ƴengirde dow ko yaawi le on ɗo wattu fo guɓino tirtoɗe plateforme ɗe kolliti wiidana paami hono ɗiɗo golleji wori sanne fey so tawama duɓe paama e hono toɓɓe kanɗe ƴewtede fa keɓen famtade keɗɗen Ousmane Dikko
e wi kananke leydi ndi toɓɓe yogaje kawral deƴere ngal ana kani haltidede fa yaafina ƴengigol maggal kanake leydi ndi hollititi ɗallaji anan ko godi fay so tawi wonko yaari yesso de dabara arande banggal DDR jawniɗo keddano ko o sefi miɗa heeɗitinan noddoagon fewde guɓe ciñinɗe kawral ngal daddudeɓeɓe ɓe tinno yalla laamu ana warta ley fa paale ɗe jirwa ana e hakkillam du kutteji tongiɗi e tiɗallaji godi ɗiɗi fawarde e jottagol hoolare ko malinkoɓe rewɓe warɓe fof kani jogade ɓeydi hen du miɗa yiiɗi andinde sakiraɓe an ley saha leydi meɗen fa kala koɓe kalata tawi ana e wonkiji mabɓe tinnamoyeji ɓiɓɓe leydi ndi fo moɓodo yalla deƴere ana warta on darta miya kanake leydi me omo tawda heedi plateforme e wi goto e hooreɓe guɓal ciñingal kawral alger ngal on ɗo hoore holliti kawral ngal ɗe hoore haalino haala majjun e ƴaɓɓade ɗum ɗo wonde dabare fay wotere wawa ɓamede hen banggal waylitin nde so tawi gueɗe ɗe fo kawrali e dow majjum fada ag almahamoud gonɗe plateforme om ko sefi keɗoɗen mo le ƴengigol golle kawral ngal noon notiɓe aduna ɓe andinino ile puɗɗoɗe kawral ngal kangal tan ngal wawata latade keɓal jogala ka e ngal wawi tuguede fa daña ko ɓeyda hen ile puɗɗoɗe kaldal ngal nde felentere noon uditanoma ana heddi fa hande e wi honjotoɓe yogaɗo noon an hani ko kawral kala darte heɓe dow toɓɓe kanɗe waylitede ɗe ana hani du ko jamaje ɗe andana ɗeɗo toɓɓe paliɗe e ƴengigol kawral ngal keɗɗena koɓe cefwi
wona kabaru wallitinde o woni baasi ko moƴƴinɗen fof ene mbawi wallitinde mais ana hani ko beltata ko kana kala haala mum ko milleten ana wawi waylitade hen ko kaale haala mum eɗen kani joɗade kalɗenna woppite ɓe siñeɓe ɗum ɓe pammine yono ɗo kanɗa waylitide ɗo kalɗon kawronna kadan dewɗon dow mum wona an tan immataw wiide tan waylitan wawi
ɗum ɗo wonde noon guɓal sema wala ko sefi e dow majjum fay ko men darti nde kewɗe nde
fa keɓon kabaruji ko li leydi mali fuu gabbeddo bemal amen ande ngal ɗum ko min noddirta ɗo whatsapp ko mbinde studio tamani fewde o ɗon numéro capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi mereego capanɗe joyyi jetti mereego o to Kulikoro to pelle kawri ñalawma hande o ɓe noddiri ɗum plateforme Kulikoro ko keña ɓe gaɗi toon majere mabɓe wattu joni ɓeɓeɓe kaja ɗati waɗele nokku mabɓe o caggal muɗum ɗo ɓe keɓa toon suud dogotororu mawdu keɗemo kanko noddirteɗo Modibo Sako kanko laami nde ɗo fedde komo sifi dow hen dow foccitago Ousmane Dikko
kabaru plateforme Kulikoro ko minen sukaɓe Kulikoro wonɓe walde nde min daranto les plateforme fa min kaɓano kasindine ko horsi les région Kulikoro ɗi hakkeji ana mbindi e ley windande nde toɓɓe muɗum goni fuɗɗitigo golleji usine aji heedi Kulikoro on dulla laamukoɓe mali ɓamanino Kulikoro aadi wadde ɗum nokku usine aji fa cuka cukala Kulikoro nga heɓa no yaltire e wayde golle ɗiɗoɓe muɗum yo suudu dogotoro mawdu région o laamiɓeɓe ɓamanino aadi waɗande men suudu dogotoro mawdu lawol mangol fa warde e lawol bangotogol ngol du ɗi goni laawi ɗiɗi Kulikoro eɗi kani du wattanede hakkillo ɗo ɗe toɓɓe nayyi woni komin kolliti fa gouvernement dottino hunccana hoore aadiji
so bami fam vacance yottiki dum woni école uddama ko heewe saraabe sukabe funa ban suka mudde lengalluje won johobe lekkiri duuji diido wattu jono hono tidalaji din gorrino won holli timbe widdidi do golleje na kani dalede o sabbi debbe bi sukabe na kani jokkitaade jandeji mudden jarsa deeno dum worri nyaloma hande o ko wonno imaade mudune yalla sukabe ana anda ton sakira mudun en fa kedon famtar kedden Ousmane Diko
ewi galle konate bamako doka jabbatodo fawtinditobe jande juroobe segu neldude suka mudun jab fawtindo edi sakira mun ana horsi fasanne ana walla suka be andude ko goni e sudugol endam badan konate sadio jallo won ko sifi kedo demmo e hakkila amaka neldude suka mun jab fawtindo wadde jangata de edi sakira mun yo golle lobbo be do du sudugol endam fawade jilla kun suka be galleji fu sadio ana faccagal amen be kedoto be sakiraabe
ma begla
go hakkilino kanko madam ketaka o walda e maggo sabe o nalaani fayde wotere suka makko jaawatu fotere heedi sakiraabe makko o golle wala fuko nafata o liti hen sababuji kewdi yude tiidalla bangal bawde faawarde e kuteji bangal birgol sukaabe keddan han ko sefi
ne
ta suka fe ya foti do jangataande misilminta suka fay goto du ga am ga sabe golle mudun wala fuko nafata ana tora suka jaati sabe dum wana golle nendo kuteji bangal almusadda du ana hen sabe gardo fotere ga maada kana ndara do da dum faawarde e cogu passe mudun fu ana ti o galle joodi do tumbutu ana wowno jabbaade ko batto sapoyon jango fotindi tobe saraabe kuliti wattu fotereji jande ana kaani hennanede e jokkitagol jande min e hore amen ka min nangi jate mi e bandan gorko sementayi dalde suka mum keddo nokku goto wattu fotere jande de buri dina neddo be jaa nokku goddo be kinno jokkitaade jande mabbe men kumanta du yalla e be beedoro banda faase be keewi e yibbe yaade paade goddo wattu fowtere jande jangobe yogaabe ka andi cubbi heddal do goddo se kinno golle ceeko fa keba nokku bindiro pantugol jande warore
kewal izin ngaji le komin no kono dirtede jago wattu joni o yimbel andama kabaru no hawaluju ngori an gonde haldido hen be biidum waywadudo kutteji fewde e kabaru demal le on do wattu fukambe join izin ngaji be kollitiwide dati di fu be jaltini do hen fa keben famtar kedden Ousmane Diko
e ugol izin ngaji le jago an waywadde kutteji kewde hono bonnugol leydi nadu kasen wadde to raji do finatawa e kebal le komin o dum wonno ko fasiri tarware horejo fedde be noddirta le voix sans voix holitiwide omandarte e lamun ko be pia dabereji yalla o tidal ana hebene jogala
don don sifa ngurama weltoto se be gadda kulentreji bonnoji hawalu o sede sede be tattan ledde de fuf tambe jo en jawdi be njata fi talka embe nafa mabbe tan be njata ana hawni lam o watana hakil on don nokku be fuf kanko be sifa humanido hawalu kanko dun o sukano denno watana hakil suka do
orabe izin ngaji dine wana do woni hakile mu be be kolitiwide projet ngaji ngadama le on nokku fa botodi bangal demal ngadam fa demal yirwa le on nokku lamin kuyate o assistant juridique izin ngaji gondi le on nokku
nous apportons plus
minen jamarande mu rata fuf nafude sabe minen e ndemobe be ngada tutundral hakilaji denno min totabe yoga awdiji di mu intadi hultini tan dum do nafa sanne ndemobe e kanye kala gombe ga katiga
lam ko be gendi ni yoga be ne kolitiwide izin ngaji yoga ji jode kele on nokku njodiraki do sariya Bakary Youssouf Traoré sous-préfet kati
commune taki bangal izin ngaji ele circle kati brufuf ele commune jago do tamata go fi sariyaji kandi humtinere hore sabi ko bur hewde be garantan be codan nokku mi anda fufono be kibirta dido terangaji di bangal ju inde izin ngaji mabbe kayo ele lutugol sariya wana amiru o wana mer wana mi sous-préfet o fa hunde mi andana dido kabaruji
ko latifu wala fuko be timiri do mudon tafon farde tidalaji mudon di kebene jogala sukabe jago hewbe anan belti sanne ko izin ngaji njodi le nokku mabbe o di izin ngaji e wi mabbe anan bay buutude arafi hebude golle le on nokku
sekrabon kebi famu yodon Ousmane Niali Boul e Mamadou Samassie ko non
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sekrabe ndeyelo ne le kreddujuto en puddirano ko noddirte do koro o do nokko mino dira dum bana idum le commune jungani holita wedle nogay ko holle wuro septembre de non du yamo won bombore water fusude ton holita wende do bombore fusude sud ekol wondo ton do ton jati armi mali wonte dakar wattu juno wala fukkitle hen ka wonkaki bondi hen se wurdan gardan faado san do nokku mabbe no dirtede yaso be bi wattu jono sa ewi ton sere be cogo mudum dipiki sanne sabi de bolano wono sotte to ko yata butte me dir nyalom hande dum warti butte en der sefa ko lati sababu mudum sabi de ketta fuddi ton se krab do katten bete hande do kabaruji meden limmin joti on sanne hedade heddo jame ka fande kedde hedade honno andirdo no do e sed yotre meden de ana wodi wassalam.